Moko.
Baby tulizana, wajue twapendana sana. Acha unishikie wallet, nikubebe pocket. You all out of kujituma sicho. Unahitaji malezi yangu kama mtoto wangu. Wacha nikutunze, wewe ndo mtunza siri zangu. Furaha yangu, macho wajipange. Eti umeniweka kiganjani, inauma nini? Eti nakulaza chini, inauma nini? Sheri, koko mini wa mganga, chambu wa karanga mami. Kusa sisa sijali, tupambane na hali hali. Tumirie shindana, nasali sijokae na mbali mama. Kaniacha na majera. Nipambe, nipambe, nipambe. Nipambe, nipambe, nipambe. Eti umeniweka kiganjani, inauma nini? Eti nakulaza chini, inauma nini?